Ekibiina ekigatta kampuni za Insway kya Uganda Insurance Association kitegeezezza nga bwe kyeyibudde okudda mu nkola ya digito ku 99% ku Insway ya Moto Third Party mu Uganda okuva ku sitiika eza buliwo. Wansi w'enkola ya digito Moto Third Party, abavuzi b'ebidduka baakugigula nga beeyambisa mobile money oluvannyuma bafune koodi ya digito eweza ennamba 12 okugikakasa. Bw'abadde ayogerera mu tabamiruko w'omulundi ogwokuna owabakayungirizi ba Insway akulira ekibiina ki Uganda Insurance Association, Jonan Kisache, agambye nti enkola ya Insway efunye enkulaakulana ey'amaanyi nga bayita mu kukolagana ne be kikwatako.